Msanii mbaya sana.
Bazenga.
Wesley cooked another one.
We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Kuzimsipa anataka namba na mapix. Na masani mbaya ni kongoro 46. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Kuzimsipa anataka namba na mapix. Na masani mbaya ni kongoro 46. Masani mbaya ni kongwaro 46. Kuna rapa lini seti ni kashikwa na polisi. Kusoro mi staki niko kwa kave ya magazine. Nikibainda isu ni tabidi mepigwa tint. All my exes wana day ni come through. Bado mina father game kama kagwe na kahush. FYI kila siku waifanani. Leo tuneza cheka cheka kesho siko in the mood. Kide design kwa shua nita make news. Jumafano na nipenda na maheta bado few. No key spot Nike ticks on the shoes. Kuwa shua ni zenyewe close line coming soon. Papa Fadela wakitisha na wapea. Na kuna tupa kwani budo metefea. Black Mona Lisa melanin keme shika. When I pull up to the spot atutoki bila giza. Kuna tothi aluzi wanyonginyo tao. You know we getting money niko na washika dao. Walisema no smoking tukai blaze nyuma ya ploti. Sana shinda nikihama jumalandini wanozi. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msipa anataka namba na mapix. Na masani mbaya ni kongwaro 46. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msipa anataka namba na mapix. Na masani mbaya ni kongwaro 46. Sio mabanga peke yake minawezesha na skill. Mashora wananipenda ka ule singa wa Billie Jean. Top 5 tusipendi number 6. Ni sadisa subuhi tuko jaba na majin.
Selereka
faster move neza lean back. Kiasi mambanga washa ni sport ni nambichwa kwa shati. Afisa manze pole samahani. But sell me silali sema tuta kula ngapi. Misi fano mani ujusi pendagi yo jazi. Paper chase daily kila area ni kondani. Ni maombi ya mokoro ndio unilinda. Vile masoshi uringa wezi jono gopa mimba. Nina 100 niggas kwa payroll si streets. Wuli kwa gajo na zoza buda tusha ku impeach. Age una ni double skill na ku triple. Kafi ujo inabo kuzidisha niko single. Debe na tuna tuna lose control. Shash koi medulla niko high ozone. Kona kuja sleepover spray marash kolona. Toka ni kuwera imami who like mambotch.
We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msipa anataka namba na mapix. Na masani mbaya ni kongwaro 46. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msipa anataka namba na mapix. Na masani mbaya ni kongwaro 46.
111 Dagoretti. Keep Richard Junge. 125 East Lando. Yeah, Gitu Rice Yoki. West La V. Yo, Mombasa Kisumu. Nax Vegas LD. Now we going worldwide.
We going in na dembogi tuko lit. Na machengre kwa tamla kuzemek. Super, anataka namba na mapit. Na masali mbaya ni kongoro 46. We going in na dembogi tuko. Na machengre matamla kuzemek.